zamzukwana, khumbule zamzukwana, ay zamzukwana, khumbule zamzukwana, zamzukwana, khumbule zamzukwana, zamzukwana.
Awe, we ma, sasaya kamnandi, kanti usenza DJ, yo, sasaya kamnandi.